tuulooyin ku tirsan degmada Walloween ee gobolka Shabeelaha Hoose ee waliba ku teegana xaalad adag kureed markii uu sagafada hibobiga Shabeelle walina uu saameyn ku leeday beeraleyda degmadaas ay muddo in bana wal dalagee. Gudoomiyaha degmada Walloween Cabdixakiin Cabdullaahi oo kormeerka seedi qaar ka mid ah tuulooyinkaasi uu san qiimeeyay xaaladda dadka meelasay ku nool iyo halka beero. Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo waliba ay ku hadleen dhibaatada uu soo jeediyay wabiga Shabeelle iyona sheegeen in uu dareemayaan dhibaato aad u weyn maadaama muddo 4 sano iyo abaaro ka jireen.
Waxaa way baasin sheegana dadweyne meelba roogo dhiba jira biyo oo waysan furumay biyobigi iyo sanifta xami beero 3 sano 4 sano iyo waalka dhigmay degdeg iyo maaraam gurmad la soo biyo oo gargaar ah iyo ku odsadaan insha Allah lamba meel roogo walaal oo jiro inta muslimiin dibka jira waa in sheegana ina maarakta dibkaas jiro wabiga soo fatahami walaala baahin ina mahana ilki meel ka siro muslimiinta ina mana soo taageer
marka ma in baahegna ina sida muslimiinta oo degdeg wala soo gudarsiyo oo afar sano wal imbane hadda maana ilaahay hooya linki hadba gudji inta ma fasal misigi beego haayo haddana dawki hadii isugul hali haddana maana oo wehi ilaahay sheero mahad ee haddana hadii tan dhidi hadda way leen baahanya ana dawladdi magaashi u sii
dhaysiyo iyo way hoos ogne ee flyder oo biyo heedkan arwaaytan biyo beeroogi dabka la taabay sisan naga to diir naga to misiga naga to galay naga to biyoogi dadka wabiga iyo kikooyen marka way siis aan sameysanay in shacabkaano dibka haayo una la wadaagno tusno qas ahaan way tusane aan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ama dowlada federaalka ama masiibooyinka imaarooyinka way in sheegane shacabka ka nool degmada Walloween qayb dhan oo iyo 5 sano 4 sano abaar hayti ayaa iyo abaar iyo walwalba qabadi iyo geegin ilaahay way sheenay nimadii suwaye walaagi ilaahay ninka sheenayo walaa aan aadanku haddii dhii nuno ku reebi ilaahay u sii og
may soo mareen boqolaal tuulo oo dad ay soo barakeen oo degmada Walloween qaar dhis ka barakeen qaar dhis tuulooyin qaar biyo aan deen ka barakeen si aad isan ardaytaan waqtiyadan dambe abaar ay hayti wadanka xilligii oo meeska toostay oo diirtii la goosay lahayd sintii iyo moordidii galeedii dalagyad la goosay waqtigaas iska toosti biyo had wax lagu goosay male intaas sanin abaar ay hayti haddana xiliil aan fadhiya biyo ay kooyaan
gudoomiyaha degmada Walloween ee gobolka Shabeelaha Hoose Cabdixakiin Cabdullaahi oo uu ku hadlay xaaladda degmada iyo waliba uu sheegay in dhibaato aad u weyn ay ku jirtaa degmada Walloween uu soo noqday hadaha samafalka maamulka Koonfur Galbeed ku dalbaday in dadkaas ay meelasay ka dhibaataysan gurmad degdeg ah la diira
fatahadii biyaha ee ka yimaadeen Hiiraan ilaa iyo soo dhaxmareen Shabeelada dhexe haddana Shabeelada oo samarayaan gaar ahaan degmada Walloween waaxigeeda tulada aan joogna hadda Fulayley iyo Dhaysiyo ayaan joogna Flyder ayaan joogna biyihiina waxa sida u jeedaan waxay ku socdaan xawli waxayna tagi doonaan ilaa laamiga marka waxa laga yaabaa in laamiga jaraan oo badeecadii iyo transportation kii wixii dadkii ku kala gudbay laamiga ay kala jaraan marka insha Allah ka dowlad ahaan maamul ahaan anagu wadaalaynaa inaan gaarsino dowlada xubintan kana dowlada Koonfur Galbeed oo ugu sareeya madaxweyne Cabdixakiin Xasan Maxamed Laftigreen Maxamed Xasan Laftigreen insha Allah waxaan kaloo gaarsiinina dadkan beerahoodii ku daayo xoolaha maxaa yeelay xilligi la goosan lahaa beeraha lama joogo waxa lagu daayo xoolahi waxa qasaaray tacab badan biyahan dartooda marka insha Allah hay'adda maareynta masiibooyinka dhowr mar aan codsan u dirnay ilaa hadda wax ay ka soo jawaabeen male maxaa yeelay degmada Walloween ilaa hadda wax jawaab ah oo dhinacaas ka soo gaartay male marka waxaan rajaynaynaa in jawaab degdeg ah ka soo bixiyaan waxay kala dadkii oo markaas hadda tuulooyinkii biyo soo mareen oo ka soo barakeen oo degmada joogan ay u baahan yihiin marakanacooyin ay kaga macnaa marakanaca isticmaalaan si kanacada hadda duumada wadato ay uga badbaadaan waxay kala u baahan yihiin hooy iyo nolol kale u baahan yihiin insha Allah fatahadahan mar walba soo noqdana dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka Koonfur Galbeed waxaan ka rajaynaynaa in ay la yimaadaan barnaamij lagu hortay karo ama laga dabooli karo wabiga meesha oo ka soo fatahayo oo labadii sanaba ama saddexdii sanaba hal mar biyahan soo dargoostay oo ilaa iyo laamiga imaanayo laamiga jibinayo oo meeshii kala wareegay noqonaysa in dawladda la yimaado barnaamij wax looga qabanayo
beeraleyda gobolka Shabeelaha Hoose ee muddo 4 sano ee wal dalag in baan iyo sanad kun rajo faylan iyo kan qabeen in dalagyo faylan hanba hadoona balse haddii iyo waliba u muuqato hana ku rajo beelaha maadaama wabiga Shabeelle uu saakafatay qayb ku mid ah degmooyin ku tirsan gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana uu baabiyay dalagyadii.